baixo. Já chocou abaixo. Já chocou abaixo. Já chocou abaixo.
Showbiz on the beat.
Leo tunagonga side zima. My boys waronga musikuje bila. Mukuje na madem na mlete mzinga. Ikiwezekana lazima. Party ni party, bora kuna makali. We wanna stay happy bila kujali. Kama Kofi, tutapiga selfie. Tuweke FB na pia IG. Umefika 18, wapi IB? Hakuna jicho pevu, Muhammad Ali. Mademu wa mengara come late, live early. Dark skin, light skin, atubagui skinny, boom boom. Atukagui, dark skin, light skin, atubagui skinny, boom boom. Atukagui. Jasho kwa bash, ujaleta dem, ujaleta day. Unaongeza jasho kwa bash. Ujaleta food na unataka room. Unaongeza jasho kwa bash. Ujaleta dem, ujaleta day. Unaongeza jasho kwa bash. Ujaleta food na unataka room. Unaongeza jasho kwa bash. Tukigonga iso class, high class, low class, tuko one class. Mambo ni mosmos, Insta na Brenda. Zidongaga, boss, zambarurera. Jump wa loop, mabozo naendesha. Madem kwa kio, wanajiremesha. Wapi lighter, almost wasa kitu. I'm so the rank, kushinda gabu. Bashi meshika, atunga tabu. Madem kila aina, kina dhahabu. Bashi meshika, atunga tabu. Madem kila aina, kina dhahabu. Jasho kwa bash. Ujaleta dem, ujaleta day. Unaongeza, jasho kwa bash. Ujaleta food, na unataka room. Unaongeza, jasho kwa bash. Ujaleta dem, ujaleta day. Unaongeza, jasho kwa bash. Ujaleta food, na unataka room. Unaongeza, jasho kwa bash. Leo tunagonga side zima. My boys waronga, musikuje bila. Mukuje na madem na mlete mzinga. Ikiwezekana, lazima. Party ni party, bora kuna makali. We wanna stay happy, bila kujali. Kama Kofi, tutapiga selfie. Tuweke FB, na pia IG. Umefika 18, wapi IB. Hakuna jicho pevu, Muhammad Ali. Mademu wa mengara, come late, live early. Dark skin, light skin, atubagui skinny, boom boom. Atukagui, dark skin, light skin, atubagui skinny, boom boom. Atukagui. Jasho kwa bash. Ujaleta dem, ujaleta day. Unaongeza, jasho kwa bash. Ujaleta food, na unataka room. Unaongeza, jasho kwa bash. Ujaleta dem, ujaleta day. Unaongeza, jasho kwa bash. Ujaleta food, na unataka room. Unaongeza, jasho kwa bash. Ujaleta dem, ujaleta day. Unaongeza, jasho kwa bash. Ujaleta food, na unataka room. Unaongeza, jasho kwa bash. Ujaleta dem, ujaleta day. Unaongeza, jasho kwa bash. Ujaleta food, na unataka room. Unaongeza, jasho kwa bash. Jasho kwa bash.